Tracks. Goma nyanya chini na ya topati na la yamini ya kisikwachi. Wewe na mimi maga kufati, tena nyanze mimi wewe ubaki. Swear, swear, nani shakula kiapo, siji kuvuka mipaka yako. Ngome taba kizizeni mwako forever. Yanita, mani, mimi kijikata ujue for you. Kwani pa kampani Chizi nime data ujue for you. Mabuba lama jikwe na wewe. Ya wakubwa nifundishwe na wewe. Mabuba lama fukiwe na wewe. Ya wakubwa nifundishwe na wewe.
Unanibamba, unanibamba.
Hili penzi leta kuja nini uwe.
Unanibamba, unanibamba.
Basi hata nipo muwe na
gigi. Unanibamba,
unanibamba. Oh yeah. Umenituliza, give me that kupe mitulinga. Kazi mejiki na la mjujiza, ya moto sana puliza. Give me that na navyo boogie down. Nipe mambo ya pwani. Baby come to me. Nimekupa mayato, nimefundi moyo wangu mali yako. Yanita mani, mini kijikata ujue for you. Kwani pa kampani, chizi nimedata ujue for you. Mabuba lama jikwe na wewe. Ya wakubwa nifundishwe na wewe. Mabuba namba fukiwe na
wewe.
Ya wakubwa nifundishwe na wewe.
Unanibamba, unanibamba.
Hili penzi leta kuja nini uwe.
Unanibamba, unanibamba.
Malia, malia.
Unanibamba, unanibamba.
Nache basi hata nipumue na
gigi. Unanibamba, unanibamba.